Sebe shela ngama kamenula Uvela tini Into yami Anisaiboni Sebe shela ngama kamenula Uvela tini Into yami Anisaiboni Sebe skoma ngama kamenula Into a minute, and say, Bonnie,
It's all I